Badia la kem nuru Kedine bedianya Abala marama Wenyo bim Jesus bu onyoka Na onye luruya Abala kikaka Nagagade Amen Badia la kem nuru Kedine bedianya Abala marama wenyo bim Jesus bu onyoka na onye luruya Abala kikaka nagagade Nime alomango kaiga nombedu Aiga nanguri mbenile Aiga bukweze Abotom baby gebi Abala kikaka nagagade Nime alomago Kaiga nombedu Aiga nanguri mbenile Aiga bukweze Abotom baby gebi Abala kikaka nagagade Adigi kankadi, adigi wangudi, nalango kanyamiri nadigi. Adigi kankadi, adigi wangudi, nalango kanyamiri nadigi. Abo na lomago Nke pugere nyejo Mbono na gwetiti patimios Ihenke di nime ya Di ebubuku Mkono obula na pore kawa Amen Abo na lomago Nke pugere nyejo Mbono na gwetiti patimios Ihenke di nime ya Di ebubuku Mkono obula na pore kawa Adige kankadi Adige wangodi Nalaho kanyamiri nadige Adige kankadi Adige wangodi Nalaho kanyamiri nadige Rum no buru O chesu kwango Buru bin de buru Ni yozoma Kangane tinase Aboro kolembe Kagabo bobara nyineloa Ahorum no buru O chesu kwango Buru bin de buru Ni yozoma Kangane tinase Aboro kolembe Kagabo bobara nyineloa Adige kankadi Adige wangudi Nalago kanyamiri nadige Adige kankadi Adige wangudi Nalago kanyamiri nadige
Wemne weni umeo Igo sirim
obie beri bemnade ike akasirimo obie beri o bemne wegi o menobada akasirimo obie beri bemnade ike pode kam nono lulongo ina pota random we make kam nodu nebe dielo nebe dielo ikasirimo obie beri bemne wegi o menobada sirim obie bere bemnade ike iko sirim obie bere bemne wegi gume o Ogosirim obie beregi bemnadike Ogosirim obie bere bemnadike o Igosirim obie bere bemnadike Bode kam nono lulongo ina pota random we make kam nodu nebedielo nebedielo Igosirim obie beregi bemnadike o Ogosirim obie bere bemne wegi gume o Igosirim obie bere bemnadike Ogosirim obie bere bemnadike o Igosirim obie bere bemnadike Pode kam nono lulongo ina pota random we make kam nodu nebedielo nebedielo Ogosirim obie bere bemne wegi gume o Igosirim obie bere bemnadike
Ngakoro gezoku banyere Jesus Obeze nyidima kwesi ntukwasobi Aboya banwere ndum na ozuzoke Mere miye nyozo na pungi mere Ngakoro gezoku banyere Jesus Amen Obeze nyidima kwesi ntukwasobi Aboya banwere ndum na ozuzoke Mere miye nyozo na pungi mere Adigo nyene lekotam ka Jesus Adige nyewere vyama ka yo Nani abu furu meyem na chichiri Ane lekotamu koma Ndum juru nanjo beji za chotaram Juru ni mere me bere na oho Jesus metro makadi ken kingo nanyaya Wedu bam nozo mkem naga Ndum juru nanjo beji za chotaram Juru ni mere me bere na oho Jesus metro makadi ken kingo nanyaya Wedu bam nezuzo kem naga Adigo nyene lekotam ka Jesus Adige nyewere vyama kaya o nani abupuru meyem nochichiri onele kotamu koma ona nonyerem na gbamu mekwa ubochi eme neme ka mwoto kwihu na nya ya karia mapori mi mayo ji bia weza putam rembem ga ngozi ya nebube ona nonyerem na gbamu mekwa ubochi eme neme ka mwoto kwihu na nya ya karia mapoge mi mwinyo jibia weza potam rembe mgangu irungozi ya nebube adigo nyene lekotam ka Jesus adige nyiwero vyama kaya o nani yabu puru meyem na chichiri anele kotamu bama Labo, Kendimo, Zinabo, Nigwe, O Mary Wong, Ikon, Buese, Jesus. Get your labo, Kendimo, Zinabo, Nigwe, Anyena, Jesus, Gano, No Lona, Nigwe, Agabo, Yokongo, Pirate Robo, Domago, Aina, Jesus, Gachese, No Lona, Kedinigwe. Agabongi yokango, mairu robo domango. Aina Jesus gacheze, nolo naike dinigwe. Yo labo kendimo sinabo nigwe o meriwo ikonu uwese Jesus gento labo kendiso nabone luwa anyina Jesus gano nulo nai nigwe agabo iyokonu mairu robo domago aina Jesus gacheze nulo nai kedi nigwe Agabo iyo kongo, mairu robo domago. Aina Jesus gacheze, nulo naike dinigwe. Gento labo kendimo, sinabo nigwe, o meriwo ikonu, buwese Jesus. Gento labo kendiso, nabone luwa, anyina Jesus gano, nulonai nigwe. Agabo iyokongo, mairu robo domago, aina Jesus gacheze, nulonai kedinigwe. Agabongi yokongo, mairu robo domago. Aina Jesus gacheze, nolo naike dinigwe. Thank you. nke Jehovah niile kele Jehovah. Aga ma kokwa akuko olebube ya. Aga ma ngori ongo obi ga tokwa moto ni megi Jehovah. Obiga topa moto ni megi Jehova. Nge jigo bimni lekele Jehova. Agama kokwa akuko le bube. Agama ngoriongo obiga tokwa moto ni megi Jehova.
Nge jigo bimni lekele Jehova. Agama kokwa
Olebube ya anyega ngurio obiga topa nyuto ni megi Jehova. Anyina bo abo chila kanyelo ono ejuru nabo wenyegi. Amen. Disona bo abo anyiga chila kanyelo obia juru nongo wenyegi. Anina babo chila kanyelu ona juru nabo wenyegi wenye ya. Anina babo aniga chila kanyelu obia juru nabo wenyegi. Anyina abo abo anyiga chila kanyelu obim juru nongo wenyegi. Onyoma ndisona abo abo anyiga chila kanyelu ono juru nabo wenyeya wenyeya. Anyina abo abo chila kanyelu ono juru nabo wenyegi wenyeya ta. Anyina abo abo chila kanyelu ono juru nabo wenyegi. Adigichi, dinkagi. Nke metru maka, dinki merem. Sine bige, birwe bige, bige buchi mago. Adigichi, adigichi, dinkagi. Adigichi, adigichi, dinkagi. Amen. Nke metru maka, dinki merem. Sine bige bire bige bige buchi mugo. Adigichi, adigichi, dinkage. Idima, ide bube. Ebo nile kowa na pwisala na sigi. Adigichi, adigichi, dinkage. ọ dịghị chi dịka na m, nke metụrụ m aka dịka imere si n'ebe ihe biru ebe ihe bighị bụ chi m n'obodo. Onweghị chi, onweghị chi dịka gị, ịdị mma, ịdị ebube, ebe niile nke ụwa na-akpụ isi ala na si, ọ dịghị chi, ọ dịghị chi dịka gị. Mụ ga-eweli anya m abụọ lee ugwu niile n'ụwa, o lebinye aka m ga-esi bịa, ọ ga-esi n'aka Chukwu bịa. Mụ ga-eweli anya m abụọ lee ugwu niile n'ụwa, o lebinye aka m ga-esi bịa, ọ ga-esi n'aka Chukwu bịa. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Anyanwụ agaghị achagbu m, n'abalị ọnwa agaghị etigbu m, n'ihi na Chukwu bụ ndụ m, n'ebe mgbaba m siri ike. Anyanwụ agaghị achagbu m, n'abalị ọnwa agaghị etigbu m, n'ihi na Chukwu bụ ndụ m, n'ebe mgbaba m siri ike. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Ga-eweli anya m abụọ lee ugwu niile n'ụwa, o lebinye aka m ga-esi bịa, ọ ga-esi n'aka Chukwu bịa. Mụ ga-eweli anya m abụọ lee ugwu niile n'ụwa, o lebinye aka m ga-esi bịa, ọ ga-esi n'aka Chukwu bịa. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Anyanwụ agaghị etigbu m, n'abalị ọnwa agaghị etigbu m, n'ihi na Chukwu bụ ndụ m, n'ebe mgbaba m siri ike. Anyanwụ agaghị achagbu m, n'abalị ọnwa agaghị etigbu m, n'ihi na Chukwu bụ ndụ m, n'ebe mgbaba m siri ike. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma. Jehova, Jehova, nchekwa gị kacha mma.